kumi ya sugunyo inazaliwa Ukraine ni kumi ambayo inamhusu. Na anasikia tu hii sugunyo ina maana gani? Ila atajua baada itapomaliza majukumu.
Huda na deal na wewe vile inafaa. Ini yako man.
Ila atajua baada itapomaliza majukumu.
Utajua manze. Yeah man, in Kupaya man. Yeah man, your boy you fell man. Always paper put an up in Sufala. Yeah, at ya warning it can make it cool like carota unyanyako. To see bishane na, bado nacha puti kwa sabuni ya budako. Nta kutuma motherfucker na utarudi juwa utumu ijo kwa soko. Na soni ukika funga ato fungwe jo matako. Kali ya mekubeba na umeshundua kuwa threat. Ni aje jo umesota na ulikula mita odi bet. Ile kucheki joko desperate 16 bars jona kinda bea Colgate. Niggas couldn't take you miles such a joni kuelevate. Na usifanya nto ya nguli for ask your maintenance for jury let bitches never love your smile usijifanye celebrate umemaliza mita bila pongi rudi joka master bet floor yako juu imejaa garbage kama dumpy site Joza slam na nigga una pass when kama state Joza Islam
nigga kipigo kinamhusu anataka anapigwa hata kiatapigwa tu
nigga come slow mwanga solar yetu watoto mama's boy and we never squashing this beef come whatever gotta come na inarobia kuna fala buda hadi wa masai usinifanye Johnny pull up ni kutue genocide na ka unataka kam na rende ni wafanye genocide na judge feature yo in fact boma diwa phone ipate umoja inako kani war bring it on kumalize joki genge ton pizza madambaka joya wako icon tangu kovu john ligeuzwa convict ki acon eti luku joni moto luku joni safi calligraph uzong kukuficha kwa hiyo song luku gani nega na unakaa chokosh pale grogon budo julikani wana chocho tuna lexus ukapak ulejifanya jo titanic motherfucker kumbe mwanga ice fuck na kanko labo chona kanjo cash woki pata tenda G-Bus and I'm about to smoke you out your zone ato joji sunde joko body bar body
bar kipigo kina musu anataka anapigwa ataki atapigwa tu
buda saka wera tumechoka kuku zero grace it's funny how the niggas that you dig right they never call your men to cut and raise kito unishinda tupeke choni shoe size na kaunge kuata na manze nge kurusha confirm wezani ata dick size kani luku move by cash wadungisho kule mboto akuja video shoot uligwa yokoswa ka vyombo kwa maji moto it's too late to apologize tukipatana nda kubonda jona Timberland either way nda kufinish hata wende misi nuko Finland motherfucker yeah Buddha Swahili cross manze Swahili try manze time is money manze usiwe waste my time man inaweza fanya ni kufanya mbaya.